Exclusive from Voxmac.com.
Ziladini beba mbene ngezandla Mina ngisayila ngibuka kude Ngizibuza ukuthi wamukuphi Esikoleni abangani bayakhoka Baba 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 bayahleka Mina ngithule ngibeke phansi Ngoba nginaligama
from Voxmac.com.